Ifunog ba ang gumagapon at salang tegi kaya? Hindyan yung pil, busa ko bo na labab ang galegwan daba. Ifunog ba ang gumagapon at salang tegi kaya? Hindyan yung pil, busa ko bo na labab ang galegwan daba. Westo ako sa aming X7 talagang sima. Intugo zam, zona gulong saba zibaliwe na. Nagsalang pege kaya aming galing ilanga. Gifisu ba gumagtapo nagsalang pege kaya
nami jalo mang bugakse kikukang itolong kulege gubago kunezwen meluto lintezo kukuse kikukuzelo ayintu pebo kikukuzelo pona vantu bepumelela ngobangi afunda kbo bangfufuzela ngomfuto bo kikukuzelo pona umuntu engimazi yena ngeluto bo iyo yazi ukuthi sinamaphupho so maphupho maningi elo kuqala ubona utakhe ngashizi abangani bami babe nemizi abathakathi bakhe bangafili isiphupho la uphila ngamini drama ngigcine mawibona kwi-TV thoma mama lolu uhamba sigagijima ngoba ngiyazi isizo ngibulala isipidi phela nami ngifuna ukuba
macapho nakusale ngibheke ikhaya. Njani mpilo, busa kubona laba bangalekwe ntaba. Ifuna ukuba ngumacapho nakusale ngibheke ikhaya. Njani mpilo, busa kubona laba bangalekwe ntaba. Wesixoxo sami ngiyakusebenzela kanzima. Intsuku zami zona kulo mhlaba zibaliwe nami ngelinye ilanga. Ngifisa ukuba ngumacapho nakusale ngibheke ikhaya.
Selling your summer, but all of us a little mama. Doesn't you put in Dambama? And then you tell a man, give your seven sang of Pussycan, out of Paris. In the end, is in Tosachi. See, who's whom tell your nigger? No, can you see Tosil of figure? Oh, intlupheko mina yangiciga ngoba nami
ngifuna ukuba ngumacapho nakusale ngibheke ikhaya. Injani impilo busa kubona laba bangalekwe ntaba. Ngifuna ukuba ngumacapho nakusale ngibheke ikhaya. Injani impilo busa kubona laba bangalekwe ntaba. Wesixoxo sami ngiyakusebenzela kanzima. Intsuku zami zona kulo mhlaba zibaliwe nami ngelinye ilanga. Ngifisa ukuba ngumacapho nakusale ngibheke ikhaya. Nami ngelinye ilanga. Ngifisa ukuba ngumacapho nakusale ngibheke ikhaya.
That's why I'm doing everything that I can. Fiso sami ukuthi ngingahlupheki angabe bikho umuntu ophila in pain. Ngoba ukuphila kanje yasikuthize deserve injabulo yayo everyday. Ngiyazi indlala yakhe isinyama enhlizweni muntu akhuquka abe isilwane esinganqeni. Dubula umuntu ngemali engatheni. And if they can do it, I do it again. Ngoba usaba indlala kunokusaba i-chain. Sofukuze soze singene ethuneni. Baba sicela ukubheka imizamo yethu.